Kusesikoleni lakana ngitifunda Kusesikoleni lakana ngitifunda Kusesikoleni lapha fana wami ngitifunda Kusesikoleni lakana ngitifunda Kusesikoleni Nitifunda Kusesikoleni lapha fana nami nitifunda Wena yenu belihlanga le Waphilelo womhezo mntanami Oh ayo belihlanga le Uthisha wakho mfana Futhi ngingumzali wakho Ngingutisha wakho mina Futhi ngingumzali wakho Ngingutisha wakho mina Futhi ngingumzali wakho Mina yenu belihlanga le Waze waphilela ubungezo mntanami Kusesikoleni lapha Fana wami nitifunda Wena yenu belihlanga ndlebe Kusesikoleni lakana ngitifunda Kusesikoleni lakana ngitifunda Kusesikoleni lapha fana wami ngitifunda Waphilelo womhezo mntanami Oh ayo belihlanga ndlela